Yeah, yeah, yo, for the boys in the hood, get the llama, the album, TDX, yo, beat the MC, when, check it out, yo, Okazi and B, nimejificha ndani, na cheki anatokea kitani, kiwa dirishani, wana wanastaka mani, kwa kuza ganja na mamwela ndo ametinga skani. Yo, urugu varangati, kesi zao miadarati, na wameshafungwa mashati. Ndiyo msha washtaki, sabibyo wapewi haki, ndugu tukenda wataki, so dhamana wapate wapi. Wamefungwa bangili, wanaenda nyundo mbili, alafu wana mawakili. Kesi mefanywa dili, ikiwa niggas wana haso ilo alipe bili. Ni vipi to survive, wakati skani dele njugu zina rutwa life. Watu wana lose life, lose kids, lose wife. Hala kwa machizo wangome wote na hapa U5.
Oh, this is for my hood. Hasoli katika nosi wazi hood. Oh, siyo mabusu, one, two, one, two. When you line with my hood. Oh, this is for my hood. Hasoli katika nosi wazi hood. Sio mabusu, one, two, one, two. When you line with my hood.
Kuna machizo wamepinda, ukijipendekeza angazao tunachinja.
Yes, yes, yo.
Wana roho za kininja, wakipiga picha pose zao middle finger.
Middle finger,
dele michakato, wako mbele kwenye haso, kwenye mchele wako macho. Wapana wana maso, zona mwaga sana jasho. Wanapambana kila bato, chunga sana wakija kwako. Kimbia kama babu, na sura zao zimechoro kama tatu. Kompe kama bambu, midomo imevimba kwa mirungi na matambu. Mishe mishe kila idara, wako fiti sio mafara. Kila siti manyambara, piti kidandara. Uwe na vips au vitara, na ukileta shobo unazimio vipisi vya sigara.
Oh, this is for my hood. Hasoli katika nosi wazi hood. Oh, siyo mabusu, one, two, one, two. When you line with my hood. Oh, this is for my hood. Hasoli katika nosi wazi hood. Oh, see your mouth is one, two, one, two. When you're lying with my hood.
This is for my hood. This is for my hood. This is for my hood. This is for my hood. For my hood. This is for my hood.
Nachoki kushoto, nachoki kuria. Kushoto kuria, na kwenda na mida otira rira.
Ngali ya itabagi kuwa story. A good story, oh bad story. Oh my hood. Atubwa moja mbili mbele kwa mbele na mbele. Oh please don't help me.
Niziwe na kikwa mbaya mawaza kushetani.
Hasoli katika nosi wazi hood. Oh siyo mabusu, one, two, one, two. When you line with my hood. This is for my hood. Hasoli katika nosi wazi hood. Oh,
see you, my one, two, one, when you're lying with my hood. Yeah, make money, niggas. No matter what, keep hustling. Holla.